Sunrise Music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa. Aki mwana mkwete, ajana dumu la maji, nasije kakumwagia. Anaka picha kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nyugi pombe leo talewa, ni wape shombe walochelewa. Zikini panda monde nitapepewa, pembe la ngombe au malewa. Ila usi forget kusema asante baba na mama, ulukukuza ukakua. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba maulana, tukuombea na dua. Kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday.
On the turntables.
Usidate na njonja za mapenzi, vicheko bandia usuni kudeka kumbe anapitendi. Maufundi toka Tanga na Zenji, vionjo mitego unasea shike pochi umwage chienji. Anakuchanganya kiunoni shanga, marashika mauko peponi. Mtoto sauti kinanda, ya kumto wacha tupongoni. Ukishatafuna karanga, utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga, unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na peso tasifi wa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Umehana manadi mangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack. Naibiwa,
naibiwa, naibiwa.
kina Rosie Disosa, wale wapenda Verosa. Ukipita na shati na moka, lazima watashoboka. Wakiomba lift, ogopa, migu dashboard vishoka. Chunguze cheni, doroka, mele na pochi kakopa. Usije kuyavamia, yasije yaka kutisa, hawachele wagi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi pesa kwenye suru walivimamia. Hata ukimuonga Ferrari, hatokona rijali. Wakati chumbani webegi, ukifunga moja kuchali. Hata na watu na mangangari, vijana machachali. Wachangu isemu ya vita ufungo ni na juyatari. Kiwa na peso tasifi wa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Kumehana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisana kesha jimu, kutafuta six pack. Sema ukweli mama, kisa na kupenda sana kisura. Umasema wanipenda, ila maisha yangu maseke. Michicha milenda, domenyu yangu na ya kuku mateke. Yani chenga, kila siku kilio salini nicheke. Sina tenda, ugali buguru ni mboga temeke. Na furahi umeniridhia, niwe na wewe kimwali. Maisha yangu mitiani, isoisha maswali. Ukifika nyumbani familia, mana hali sio shwari. Asubuhi mchana paka, jioni ndo kula futari. Tena huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Miwaro vetu, ukifua kumbuka kufilinda. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Mwali wewe, swala na nyumba na gari mifano. Mibado, mibado, na mwanga nimepanga. Bado, yeah, mibado, sinata kiwanja.
Sagala nyombo, uwange ino sawa ya nungo Bagande sagala nyombo, ino sawa ya chikire Mwama sembera, mulamu basoba Jangu tetale, ya siri akuleka Nekanzine, nenzina mumama Mulamu wachisera, ato muziki zuri sana Nekanzine, nenzina mumu Mulamu wachisera, ato muziki jamu sana Sichalosi, ndi boss, sichalosi Danse, danse, abange Unugula mugumbi, zingugami Kalimundeke nange Kwenzi jukira mujemfute, endoza chukubana Acholeka otada, meba kendi katanga Itali musana, oh mama, oh la la, oh agaliba, oh agaliba,
ati toba kona chungamba, jango muziki tugusamba, bambe toba kona chungamba, jango wenu tuichangi,
aya le 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 le, ichangi le 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 le,
ikansi le,
nizina mumama, mama wachisera, ato muziki suri sana,
ana maria, maria rosa, yeku bina rosa, Maria, Maria Rosa, ay bo, ay bo bo bo, nesime ya Maria Mama Rosa, Maria Mama we, Maria Mama Rosa, oh my life, Maria Rosa,
Yegubenosa,
I'm sorry,
Maria,
Maria Rosa,
I'm sorry,
Maria Rosa.
I'm sorry,
Maria.
Maria Rosa, I'm sorry, Maria.
Please call me back again.
Maria Rosa,
I'm sorry,
Maria.
She's making me back like a bingo, and I couldn't try to be single. And the way that she's dancing, I don't know, I don't know, I don't know. She's making me back like a bingo, and I couldn't try to be single. And the way that she's dancing, I don't know. I know we getting high. Put your hands up in the sky. In the sky. Hey, girl, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. Girl, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. A lingo. A lingo. The way that you move in your window. I don't care what I will buy.
Turn it up with DJ SQ on the turntables. Serving up the beat and making it hot, it's DJ SQ.
Original Gobe, see me see what I like. Johnny, leave me follow Cynthia. And I don't know what to do. Kakata. Where is my Johnny? Johnny Mo. Do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny.
Thank you. dance and go crazy. Baby, anything I say, anything I do, do, do. Baby, mokwe.
It's time to turn it up with DJ SQ on the turntables. Serving up the beat and making it hot. It's DJ SQ.
Bye. alifuna
Kora.
Napoli puma
Kora. Cora,
eh, eh, eh,
Cora,
eh, eh, eh,
Cora,
pull out a visa from Mombasa. And I get gang girl from Mombasa, Mombasa. On a bender, bender, Gouda, Gouda, Guara, 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 bender, Gouda, bender, Gouda, Guara, 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 Guara. I said, who get this girl? Who's down for ya? We get body. Guara, Guara. Who get this girl? We like to dance. She like to wine. Guara, Guara. Benda, benda, Gouda, Gouda. Guara, Guara.
Sasa metabida onge na mimi kini hanisikii su bibi